kulevya moto 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 ameshanishika shika mtoto yani kajoto yani baby kajoto asina zako sinaona
upenda mtoto
yako baby ukitazama yani ulivo mzuri baby ulivo mzuri mwenzako natamani kae na wewe nizae na wewe niishi na wewe milele baby nizae na wewe niishi na wewe nikae na wewe tam 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 avinishi ham 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 oh my sweetie I love you my sweetie asuna jua weza kumo yuna kupenda balu sijo kaenda baby usijo kaenda ukaenda mama apewa vya moto 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 amesha nishika mtoto mtoto ya nika jote kajoto, kajoto baby,
kupenda.